Coche. Bafuselele ke manje, bafuselele ke manje. Basukela inyoka emgodini, basukela inyoka emgodini. Bafuselele ke manje, bafuselele ke manje. Basukela inyoka emgodini, basukela inyoka emgodini. Bathi bashile kanti abazilisi, nini marathon boy akusi sprint. Nini boss onke mbakurikiri, bethu kuyiqala nina nazilisi. Bathi bashile kanti abazilisi, nini marathon boy akusi sprint. Nini boss onke mbakurikiri, bethu kuyiqala si. Angakaboni nizonibonisa, inkinga ngithi ihlelele ukuyikhohlisa. Usho yinkinga manyasi, ingakho njalo nzama kanzima ukungivalisa. Bengithi ngiyayiphinda mara no, akekho omunye futhi obhala so. Bazobe bathi nhlahla bazi-one, bakhohlwa ukuthi kuqala sisibana. Abawabona amandla marafeli, bangagijima bayiphuthumele kodwa. Kuyogcina thina we, kuyogcina thina we, kuyogcina thina we. Bacabanga ukuthi sisele ye yabaze. Kuyogcina thina we, kuyogcina thina we, kuyogcina thina we. Mfika mina iyoshukuma, nobehleli phansi nawe uyosukuma. Izitana zizo zizivume, phela dala zingizama kodwa zange zilunge. Mfika mina iyoshukuma, nobehleli phansi nawe uyosukuma. Izitana zizo zizivume, phela dala zingizama kodwa zange zilunge. Bashile kanti abazilisi, nini marathon boy akusi sprint. Nini boss onke mbakurikiri, bethu kuyiqala nina nazilisi. Bathi bashile kanti abazilisi, nini marathon boy akusi sprint. Nini boss onke mbakurikiri, bethu kuyiqala si. Bafuselele ke manje, bafuselele ke manje. Basukela inyoka emgodini, basukela inyoka emgodini. Bafuselele ke manje, bafuselele ke manje. Basukela inyoka emgodini, basukela inyoka emgodini. Mina iyoshukuma, nobehleli phansi nawe uyosukuma. Izitana zizo zizivume, phela dala zingizama kodwa zange zilunge. Mfika mina iyoshukuma, nobehleli phansi nawe uyosukuma. Izitana zizo zizivume, phela dala zingizama kodwa zange zilunge. Mfika mina iyoshukuma, nobehleli phansi nawe uyosukuma. Izitana zizo zizivume, phela dala zingizama kodwa zange zilunge.